silwa zindlula kusenandaba isitha nazo zingibheke emehlweni ifuna indaba njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba ngempela ngiyabuza ziningi izimpi engasilwa zindlula kusenandaba isitha nazo zingibheke emehlweni ifuna indaba njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba ngempela ngiyabuza uzuzeni wenu
njengoba
mama uyathandaza mama uyakhule mama uyathandaza mama uyakhuleka mama uyathandaza mama uyakhuleka njalo 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 Bola siphila nje nezingelosi ezingamathongakithi kube kuya ngoba semhlabeni awungaba siphili ngabe kudala sashona bonga mangabusaphila manje bonga mangabusandla mba Ngobe sasalaziwa lezinsuku zama Ngobe sasalaziwa we Ziningi izimpi engasilwa zindlula kusenandaba Isitha nazo zingibheke emehlweni ifuna indaba Njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba Ngempela ngiyabuza Ziningi izimpi engasilwa zindlula kusenandaba Isitha nazo zingibheke emehlweni ifuna indaba Njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba Ngempela ngiyabuza uzuzeni wenu
Njengoba
mama uyathandaza mama uyakhuleka mama uyathandaza mama uyakhuleka Mama uyakhuleka njalo Mama uyathandaza 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 Mama uyakhuleka njalo Lezo zitha Enginazo emhlabeni kanye nalezo engingakaze ngayibona cela uziphebezele emakudeni angifuni ukuyibona silungise emakudeni baba baba thixo somandla feza ubukhulu bakho kulezi nsuku ezimnyama uthini ubungasho mangabe mele Mangabe mele mbakasa Ziningi izimpi engasilwa zindlula kusenandaba Isitha nazo zingibheke emehlweni ifuna indaba Njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba Ngempela ngiyabuza Ziningi izimpi engasilwa zindlula kusenandaba Isitha nazo zingibheke emehlweni ifuna indaba Njengoba ngihlulekile uzuzeni wenu ndaba Ngempela ngiyabuza uzuzeni wenu
Njengoba
mama uyathandaza mama uyakhuleka mama uyathandaza mama uyakhuleka mama uyathandaza mama uyakhuleka njalo 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 mama uyathandaza yatandaza mamu ya kulega njalo mamu ya